you.
Thank you.
Why not do not forget something?
For showing yourself strong and mighty in my presence. For being with us. We thank you because you said we are two or three are gathered, you are present. We come before you today as we lift up our soul unto you, as we open our hearts unto you. We pray you might break the word of life to us.
That
you might feed our soul, you might minister to us. And that you will give bread to the eater and seed to the sower. All this we pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen. I just want to share, to look at a few scriptures.
Tutangalia miandiko kidogo fulani.
On Wednesday, we were looking at the mind of God.
Siku ya tatu iliyopita tulikuwa tunaangalia mawazo ya Mungu.
And God's thoughts and God's ways.
Mawazo ya Bwana na njia zake.
And we saw from Isaiah 55.
Na ikaonekana kuwa kupitilia Isaiah 55.
That God's ways are different from our own ways.
Ikaonekana kuwa njia za Bwana ziko mbalimbali na njia za sisi watu.
And the scripture says in Isaiah 55 that as the heavens are higher than the earth,
kama vile mbinguni iko juu kushindia dunia,
so high are the ways of God from our own ways.
Ndio hivyo njia za Bwana zimekuwa mbalimbali na njia zetu.
And we know that from Genesis chapter 3,
na tunajua kupitia kitabu kia Mwanzo buku la tatu,
God was, you know, talking with Adam, or fellowshipping with Adam.
Bwana alikuwa akiongea na Adam.
So that meant that Adam, the mind of Adam was at the same same frequency with God at the beginning, but fell when sin came.
Inaonekana ya kuwa Adam alikuwa akifikiria sawasawa na Mungu baada aanguke.
So at the beginning, Adam was walking in the heavens.
Kwa mwanzo Adam alikuwa anatumika na mbinguni.
But when sin came, he fell.
Wakati zambi ilifika, akaanguka.
And he fell down to the lowest realm of the earth.
Akaanguka chini zaidi kushindia dunia.
So the natural man is a man of the world.
Na mtu wa kawaida ni mtu wa kimwili.
And the natural man has his own ways.
Na mtu wa kidunia iko na njia zake.
The ways of the natural man are the ways of the family, the tribe and the country.
Mtu kawaida anakuwa ametembea kama vile na jamaa zake na nchi yake.
So the natural man is influenced by his environment, by the community of people.
Mtu wa kawaida anakuwa anasukumizwa na jamaa zake mahali anaishi.
And in Africa, the way of life of the African man is ancestor worship. It's to worship the spirit of his fathers and his grandfathers.
Na kama gisi najulikana hapa kwa Afrika, mtu wa kawaida anakuwa na tamaa ya kuabudu mababu zake.
You know, it's to please the people of his family and the people of his community.
Anafurahisha
his way of life.
Watu wa jamaa na watu wa mjini yake.
In the beginning, it was not so.
Na kumwanzo haikuwa kabisa hivyo.
Because Adam was pleasing God, he was fellowshipping with God in the realms of heaven.
Adam alikuwa akiongea na Mungu, alikuwa akipartager pamoja na Mungu.
So in God, God calls us to begin to change our ways.
Na Mungu alituomba tuanze kubadilisha njia zetu.
And to begin to walk according to the ways of God.
Na tuanze kutembea kufuatana na njia zake.
The ways of God are different from the ways of man, of the people, of the nations.
Njia za Bwana ziko mbalimbali na njia za mtu wa kawaida.
And we also saw from Genesis 11 that the ways of the people is to make a name for themselves.
Na tukaona kupitia Genesis 11 ya kuwa watu wanatumika kwa kutaka kujijengea jina yao peke yake.
Is to propagate the culture of their people.
Kusambaza
the culture of God.
Kusambaza hizo tabia za kijamaa zao pahali ya kusambaza tabia za Mungu.
And we have seen this morning, that God is light.
Na tumeona asubuhi ya leo ya kuwa Mungu ni mwangaza.
So the nature of God is the nature of light.
Na nafsi ya Mungu ni nafsi ya mwangaza.
And light is a person, light is a spirit, and light is a way of life.
Na mwangaza ni mtu, mwangaza iko kama vile esprit, na mwangaza ni namna ya kuishi.
So Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And he also said, I am the light of the world.
Yesu alisema mimi ni mwangaza ya dunia, alisema mimi niko njia, niko ukweli, tena niko maisha.
And when Adam sinned, Adam fell in his mind from the realms of the heavens onto the realms of the earth.
Wakati Adam alianguka ndani ya zambi, alitoka kama uko mbinguni, akaanguka chini zaidi kufikia dunia.
So all the children of Adam are people who in their mind are bound to the things around them, in their surrounding, in their environment.
Watoto wote wa Adam sasa wanakuwa wamefungiwa na hiyo mafikiri ya vitu vya chini chini vyenye kuwazunguluka.
So in God we are being called to begin to be, to climb up higher, to come up in the spirit.
Na katika jina la Yesu sisi tumeitwa kwa kupanda juu zaidi na kushinda hizo pepo zenye kutushusha chini.
So we are called not to be a people that are influenced by the surrounding,
haistahili,
to be influenced by the mind of Christ.
Haistahili tukua wenye kuitwa na hizi pepo za chini chini, lakini tunapasha kutembea kufatana na njia za Yesu Kristo.
So there are two types of mind.
Kunakuwa mafikiri ya namna mbili.
The mind of Christ.
Kunakuwa mafikiri ya Yesu,
which is to do the will of God.
Iyo ni kufanya mapenzi ya Bwana.
Which is heavenly.
Ile ni ya mbinguni.
Which is different from the ways of the world.
Inayopishana na njia za watu.
Which is the mind that is fixed to please God.
Inakuwa mafikiri yenye inamsimamo kwa kumfurahisha Mungu.
And we also saw that in Genesis 11, the people rebelled against God. They found themselves against God.
Na tumeona tena katika hii buku ya Genesis 11 ya kuwa watu walimgeuka Mungu.
I would like to read from Judges.
Ningetaka tu some kitabu ya Juge, buku la pili.
To examine, to examine what the things were saying about the the natural man and the spiritual man.
Kwa kuangalia hii tulikuwa tunaongelea ikiwa mtu wa kawaida na mtu wa roho ya Mungu.
Chapter 2.
Juges chapitre 2.
Verse 2.
Mustari
and then 11 to the end.
Verset 2 et puis verset 11 jusqu'à la fin.
Nous aimons Jésus-Christ. Et vous ne prenez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renversez leurs hôtels. Vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? 12. Hein?
From 11. Hein? Judges 2, verse 2, and then 11 to the end.
Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Ils allaient après d'autres dieux, d'entre le Dieu, le peuple qui les entourait. Ils se prosternèrent devant eux, et ils imitèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et les servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillaient et il les vendit entre les mains de leurs ennemis dans la tour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui le pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituaient à d'autres dieux. Ils se prosternaient devant eux. Ils se détournaient promptement de la voie qu'avait suivi leur père. Ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec les juges, et il les délivra de la main de leur ennemi. Pendant toute la vie des juges, car l'Éternel avait pitié de leur gisement contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompirent de nouveau plus que leur père. En allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, Il s'est préservé dans la même conduite et le même engrossissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël de l'épreuve pour savoir qu'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères lui ont pris garde. L'Éternel laissa en repos ces nations qui n'avaient pas livré entre les mains de Jésus et il ne s'est hâte point de les chasser. Amen.
Amen. Yes. When we look at this scripture, we see that there was a problem with Israel. The problem of Israel that Israel had is the same problem that the Christians in Goma had and that the Christians everywhere have.
Na hii shida Israel alikuwa nayo ndio shida moja hiyo Israel kama vile watu wa Goma wanakuwa nayo.
The problem was that their relationship with God was not from within their heart.
Na shida ilikuwa kujuana na Mungu haikuwa tena kutokea ndani ya roho zao. Was not coming.
Was not from the heart.
Haikuwa inatokea tena ndani ya roho zao.
When God will bring a leader to lead them, when the man, as long as the man is alive, they will serve God. But when God, when the man dies, they will go back to begin to serve the gods of the nations around them.
Ilikuwa inaonekana wakati wote Mungu akiwatumia mtu wa kuwasaidia, wataendelea kubakia pembeni ya Mungu wakati huyo mtu yuko mzima, lakini huyo mtu akishafariki, wanageuka tena kwenda kutafuta miungu zingine.
So this fellowship is in Goma.
Na hii mkutano iko Goma.
And Goma is a type of the world.
Na Goma iko kama vile hali ya dunia.
And the ways of the people of Goma are different from the ways of God.
Na hii namna ya kutembea watoto wa Goma iko mbalimbali na njia za Bwana.
The people of Goma do not recognize God as their God.
Watu wa Goma hawamjue Mungu kama vile Mungu wao.
They have their own gods.
Wako na Mungu wao peke yake.
Just like the people of Israel who live among the Canaanites.
Kama vile watoto wa Israeli wenye walikuja kana wa Kanaani.
The Canaanites had their own gods.
Watoto wa Kanaani walikuwa na miungu zao.
Their own gods were Baal and Ashtaroth.
Na Mungu miungu zao ilikuwa Baal na Ashtaroth.
And both of them were fertility gods. Gods that have to do with sexuality, with reproduction, and worshiping of nature, the seasons of nature.
Na wote walikuwa kama vile miungu wanasimamia vitu vinaangalia kujaza na kujigawanya mara nyingi.
They worship them through different kinds of festivals, just like I am sure you have your own festivals in Goma here.
Walikuwa watu wa Bundu wakiongoza vitu kama vile festival, na najua mnakuwa na mambo kama festival hapa Goma.
Baal was worshipped on December 25th as his birthday. We call it Christmas. That is the day Baal was worshipped. And they worshipped him during Easter when he died. You know, so you have Christmas, Easter, and various other types of festivals. And I'm sure that is the kind of thing you also find here in Goma.
Baal alikuwa akiabudiwa hiyo siku wanaita le 25 février, ndio ilikuwa siku yake ya kuzaliwa, kama vile mnajua inaendelea kuwa celebrate, na walikuwa wakimwabudu tena siku ya Pat, ilikuwa siku aliyofariki.
There's another one they have in February, they call Valentine's Night, Valentine's Day.
Na kuko ingine wanaita Saint Valentin.
It's a time to celebrate sexuality.
Ni wakati walikuwa waki sherekea sexualité.
A time for, they call it Lover's Night.
Walikuwa wanaifanya kama vile usiku wa mapendo. Ya watu wanapendana.
It's a pagan festival.
Iko sherehe za wapagani.
That is found all over the world.
Yenye tunakutana dunia nzima.
And we can trace it to Genesis 11 when God scattered them and they went all over the world with the same type of culture.
Na tunaweza kuikutana ndani ya Genesis 11 mahali Bwana alisambaza watu wakasambalana kwa dunia nzima.
And we have learned this morning that God is light.
Na tunatoka kuona asubuhi leo kuwa Mungu ni mwangaza.
And when the light comes, it has to judge darkness.
Wakati mwangaza inakuja, lazima ilete hukumu.
And we see from this Judges chapter 2.
Na tunapoangalia hii Juge chapter 2,
that the people of God were influenced by the culture of the peoples.
Na tunaona kama vile watoto wa Goma tunakuwa tukivutwa na tabia za watu wanaoishi hapa mjini ya Goma.
And the word of God to the church in Goma is to arise.
Na neno la Bwana kwa watoto wa Goma ni kusema tusimame na tuangaze kwa mwangaza, kwa taa ya Bwana.
And that means the light of Christ has to shine.
Ni kusema mwangaza ya Bwana lazima iwake.
To make a difference in your life.
Kwa kuonyesha umbalimbali ndani ya maisha yako.
So the people of the world have their festivals, they have their culture, they have the way they marry, they bury, they raise their children, do everything.
Na watoto wa dunia wanakuwa na namna yao ya kusherekea masiku mbalimbali.
And it is different from the way the culture of God also is.
Na inapishana inakuwa mbalimbali na hiyo mfano ya Bwana anayopenda.
And as we see in Judges, God told them to separate themselves from the people.
Na ndani ya buku ya Judges, Bwana aliwaeleza watu wagawanye, wajigawanye na wengine.
And we also see that that was the same command that God gave to Abraham to come out from his tribe, his family, from his community, from his everything. He had to separate himself.
Na hiyo kitu moja ndio Bwana aliomba vile Abraham atoke ndani ya jamaa yake, atoke ndani ya mjini yake, aende mbali na watu fulani.
So when you receive the light,
unapopokea mwangaza,
it must affect everything about you.
Inapaswa kugusa vitu vyote vinavyokuangalia.
Because when you did not have the light, when darkness was there, when you were not born again,
usipokuwa na mwangaza wakati unapozaliwa mpya,
your lifestyle was different.
Maisha yako ilikuwa mbalimbali.
In the Romans chapter 6, it says that when we did not know God, that we were completely separated from the things of God.
Na ndani ya buku ya Waroma inasema tulipokuwa tujamjua Mungu, tulikuwa tunagawanywa na Mungu peke yake.
And when we look closely at Judges chapter 2, as I said, we see that the problem is the problem of the heart.
Na tukaangalia vizuri hii kitabu ya Judges 2, tutaona kabisa ya kuwa kuna shida.
And in the old Testament, God made a covenant with the people of God.
Na ndani ya agano la kale, Bwana aliitia waziwazi.
God brought them to Mount Sinai and he made the covenant to them.
Mungu akafanya agano nao.
But that covenant did not affect the heart.
Lakini hiyo agano haikugusa roho.
It was written on physical tables of stone.
Ilikuwa ikiandikiwa kwa jiwe ya kimwili.
And the people promised that they would serve God.
Na watu wakaagiza ya kuwa watamtumikia Mungu.
Just like some of you here, I'm sure in your heart you want to serve God.
Ni kama vile kati yetu hapa kuna watu wanatamaa ya kumtumikia Mungu.
But you see that from your experience and from what we see in the Bible that it is difficult.
Utaangalia kwa kufuatana na experience unayokuwa nayo na gisi tunaangalia ndani ya Biblia inakuwa ngumu kufuata Mungu.
Unless the heart is dealt with.
Unless
God deals with the inward man.
Inakuwa nguvu sana kwa kumfuata nguvu hadi Mungu yeye peke yake ahukumu dhambi.
And that was because the problem of Adam was the problem of the heart.
Na ni sababu shida iliyokuwa na Adam ilikuwa shida ya roho.
If we go to Hebrews chapter 8.
Tukaangalia kitabu ya Hebreu chapitre 8.
Verse 8 to 11, if we read, it will give us, it will bring out what we are looking at.
Hebrew 8, verse
8. Yeah. 8 to 11.
Which are ours?
But read from 8 to the end, to 13.
Tanza.
Hebrews 8.
Hébreux 8, verset 8 jusqu'à la fin.
C'est mis en effet sous la forme des reproches qui est prédit. Voici ce que Dieu vient et des seigneurs. Où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Dieu. Ce ne sera pas comme l'alliance qui est prédite avec les pères. Les jours où je ne sais plus par la main. Puisque même le roi persévérait dans mon enfance, moi aussi je ne me suis pas soucié de dit le Seigneur. Or, voici l'alliance que j'ai établie avec.
So, this scripture is telling us that God wants to do something new.
And in the
New Testament, God is interested in your heart.
So,
your heart becomes the table.
Oh, yako inakuwa
upon
kama
which
vile,
God will write.
Inakuwa kama vile meza Bwana ataandikia kwayo.
And he says this table is right within you.
Na amesema hii imeandikiwa juu yako.
God told somewhere that man looks on the outward, but me or I look inside the heart.
Biblia inasema ya kuwa mtu anaangalia kwa kufatana na kimwili, lakini Bwana anaangalia ndani ya roho.
Okay, and God says, I will put my law in your mind.
Bwana amesema kuwa atatia sheria yake ndani ya mafikiri yako.
The way God created you is that you have a body and you have another man living inside the body, which is the soul and your spirit.
Namna Mungu alikuumba uko na mwili na ndani ya mwili yako kuna nafsi, hiyo moyo wako inayokuwa ya kiroho.
The experience of church that we know is a
experience ya kanisa kama gisi tunajua
is an experience of ceremony.
Inakuwa kama vile ma ceremony.
An experience of the Old Testament in the New Testament.
Na experience ya agano la kale ndani ya agano jipya.
In the Old Testament, your heart was not important.
Ndani ya agano la kale, roho yako haikuwa na lazima sana.
The mind was not important.
Mafikiri haikuwa na lazima.
But in the New Testament, the heart is very, very important.
Lakini ndani ya agano jipya, roho ni ya lazima sana.
So God is asking for your heart.
Na Bwana anaomba roho yako.
There is a popular saying that we have where you tell a child, sit down. And the child says, well, I am physically sitting down, but in my heart, I am standing up.
Na kuna kwa proverb moja inasema, wanaeleza mtoto, kaa chini. Na mtoto anajibu akisema, ninakaa chini kwa kimwili, lakini ndani ya mafikiri yangu, mimi niko mwenye kusimama.
So God is interested not in what your body is doing, but what your mind is doing.
Bwana anaangalia hapana ile yenye mwili yako inafanya, lakini hiyo mafikiri yako yanayo.
It's possible that some of us now we are back home, even though we are physically present here.
Now,
some of us may be in Bukavu, maybe in Kigali, maybe in Kinshasa, even though you are physically present.
Kuna watu wengine kati yetu inawezekana akue hapa kwa kimwili, lakini mafikiri yake iko mbali sana. Inaweza kuwa Kinshasa ama mahali mbalimbali.
And that kind of worship, God says it is the Old Testament, it is not accepted.
Na hiyo hali ya kuabudu ni ya agano la kale.
He says, I will make a new covenant with you.
Bwana amesema nitafanya agano jipya na wewe.
And I will put my law in your mind.
Nitatia sheria yangu ndani yako.
He says he will engrave it, he will write.
Anasema ataiandika.
The reason being that everything an individual does is does based on the mind. Everything you do is based on what is happening in your mind. And God wants to relate with you from your mind. So that takes us back again to Isaiah 55. God says, your thoughts are different from my thoughts. In other words, God is saying, I am interested in your mind. I am interested in how you feel.
Ninaangalia namna gani unajisikia.
I am interested in the things you desire.
Ninaangalia vitu unayotamani.
I am interested in your personality.
Ninaangalia umutu wako.
So when the Bible talks about light,
wakati Biblia inaongelea mwangaza,
he's saying that the light of God must come into your mind.
Inasema ya kuwa mwangaza ya Bwana inapaswa kuwa ndani ya mafikiri.
The light of God must come into your desire.
Inapaswa kuwa ndani ya tamaza.
Must come into your will.
Inapaswa kuwa ndani ya mapenzi.
The plans you make.
Mipango yako.
Your ambition.
Yote unayofuatilia.
Your assessment of yourself as a person.
Kujievalue wewe peke kama vile mtu.
How you see yourself.
Unajiona namna gani?
God is interested in it. He says, I will put my law there. I will go and change the way you think.
Mungu anaangalia hiyo sana na ndio anasema nitatia sheria zangu
ndani.
Unajiona namna gani?
How you see other people?
Unaona watu wengine namna gani?
He says, I will put my law there.
Bwana anasema atatia sheria yake hapo.
So God has his own culture.
Bwana ana tabia zake peke yake.
And the people of the world also have their own culture.
Na watu wa dunia wana tabia zao.
And if the church in Goma is going to be a witness,
na kama kanisa la Bwana inataka kuwa kama vile mshuhuda,
then we must put aside the culture of people.
Tunapasha tia pembeni tabia za watu.
And it must begin from the mind. How you think?
Inapasha tokea mnamna gani unafikiria.
And in other words, we have to submit your mind to God.
Ni kusema inaomba tupane mafikiri yetu kwa Bwana.
You have to put on the mind of Christ.
Lazima tutie mafikiri ya Kristo.
I have to put off the mind of the world.
Lazima uzinishe mafikiri ya dunia.
And Paul tells us that we have to put on Christ.
Na Paulo anasema lazima tutie Yesu.
And we have to put off the old man.
Tuzimishe mutu wa zamani.
In fact, we have to crucify the old man.
Inaomba tumutundike uyo mtu wa zamani.
So that the life of Christ will begin to come forth.
Kusudi maisha ya Kristo itoke.
So we are discussing the lifestyle of a Christian.
Tunaongelea hali ya maisha ya Yesu Kristo.
If you say you are born again,
ukisema unazaliwa mpya,
there is a specific lifestyle you are supposed to live.
Kunakuwa hali ya maisha unastahili kuishi.
Which will be different from the lifestyle of the people around you.
Itakuwa mbalimbali na maisha ya watu wenye kuwa pembeni yako.
In your neighborhood.
Na pembeni ya wajirani zako.
In your family.
Ndani ya jamaa yako. Na fasi unapoishi.
Because life is different from darkness.
Kwa sababu maisha yako itakuwa mbalimbali na giza.
Now, let's look at James chapter 5, chapter 3, to see some of the qualities of light.
Jacques chapter 3, tuone hali fulani fulani ya
James
maisha.
James 3.
Jacques 3.
From verse 13 to 18.
Jacques 3, verset 13 à 18.
Jacques 3, verset 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur, la sagesse et la sagesse. Et si vous avez dans votre cœur un zèle amer, à un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne demandez pas contre la vérité. Cette sagesse n'offense celui qui vient dans nous, mais elle est et reste charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte des duplicités, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix.
Amen. So he says, the wisdom that is from above is different from the wisdom that is from Goma.
Mesikirika ya kuwa ekima yeni kutokea juu inakuwa mbalimbali na ekima yeni kutokea chini.
The wisdom of God is different from the wisdom of the people of the world.
Na ekima ya Bwana inakuwa mbalimbali na ekima ya watu wa dunia.
In the world, you have to struggle, you have to cheat, you have to tell lies, you have to, you know, take advantage of people.
It's
the wisdom of the world. But it says that the wisdom that is from above is pure.
Purity.
Purity is different from darkness.
Na hiyo yenye kuwa safi inapishana na yenye kuwa ya giza.
When you see the light, light is pure. There is no darkness in it.
Ukaona mwangaza iko wazi, hakuna hata giza fulani ndani.
My emotions are supposed to be like that, pure.
Na namna yangu ya kufanya mambo lazima inapaswa kuwa hivyo kama mwangaza.
That is, if a man says, I am taking the woman to marry, that is that the emotions of that man will be pure towards all other women.
Ni kama nikasema ninakamata mwanamke kwa kumuoa, hiyo mafikiri itakuwa yenye kuwa safi.
The relationship of the brothers and the sisters must be pure. There should not be any darkness, any hidden emotion in it.
Urafiki ndani ya wadada na kaka inapaswa kuwa na usafi na hakuna kitu ya kufichama ndani yayo. Hiyo ndio tala.
He says that the wisdom from above is without hypocrisy.
Hekima yenye kutokea juu haina ndani hypocrisy.
Hypocrisy means you meet something in your heart, but with your physical mouth you say something else.
Unafiki ni kusema ndani ya roho yako unafikiria mambo ingine, lakini kwa kimwili unasema isiyokuwa ndani ya roho yako.
That is the lifestyle of the people of Congo.
Ile ni hali ya maisha ya watu wa Congo.
It is the lifestyle of the people of the world.
Ile ni hali ya maisha ya watu wa dunia kama vile Nigeria na America.
They call it double speak.
Wanaita kuongea kama kisu ya ngambo mbili.
It means to be politically correct.
Kwa kukua unakuwa kama vile unakuwa correct politically.
I will do so and so and so, but in his heart, he has no intention of doing it.
Unasema utafanya kitu fulani, lakini ndani ya roho yako, hauna hata mafikiri kidogo ya kufanya.
So Jesus said, let your ye be ye, and let your nay be nay.
Na Biblia nasema, wache ndiyo yako iwe iyo, na apana ikuwe apana.
So if you say, I will do so, it means that is what your heart is saying.
Na utasema, utafanya kitu fulani, hiyo ndiyo roho yako iko nasema.
So, the Bible is very clear regarding light and darkness.
Sasa Biblia inakuwa wazi kuangalia mambo inaangalia taa na giza.
And the wisdom of God, which is light, is very clear, very simple.
Na hekima ya Bwana inayokuwa na mwangaza, iko taratibu sana.
Light is transparent.
Na tala inaonekana waziwazi.
And maybe in the evening we will show the tabernacle. But when you see the picture of the tabernacle, the first thing you see is a white fence.
Wakati unapoangalia kiwanja ya tabernacle, saa zingine magharibi tutaiangalia hiyo picha, utaona kitu ya kwanza ni hiyo mpango nyeupe.
So the testimony of a believer should be white, pure.
Na ushuhuda ya mwaminifu inapaswa kuwa wazi.
And the Bible says that the white is the righteousness of the saints.
Na hiyo mweupe, rangi nyeupe inaonyesha
the righteousness.
Inaonyesha uwaki
of the saints.
Yeah, of the saints. Ya watakatifu.
So white speaks of righteousness and it speaks of light.
Na hiyo mweupe inaonyesha tala na inaonyesha uwaki ya watakatifu.
Light is a person. Light is a spirit.
Tala ni mutu, tala ni roho.
So when you say you are born again,
unaposema unazaliwa mpya,
or you want to be born again,
ama unataka kuzaliwa mpya,
what you are saying is that light has come into the midst of darkness in your heart.
Unayosema ni kusema tala inaingia ndani ya roho yako.
So two principles begin to work.
Na kuna kwa principle mbili inaanza tumika hapo.
Light and darkness begins to fight from within you.
Giza na mwangaza inaanza pigana ndani mwako.
Two kingdoms.
Kuna kwa ufalme mbili.
Because when David said, "Behold, I was shapen in iniquity and in sin, then my mother conceived me."
Wakati David anaposema, nimekomaa ndani ya dhambi na mama yangu amenizaa ndani ya dhambi.
Every child that comes into this world comes with darkness.
Mtoto wote anapokuja hapa duniani anakuja na giza ndani ya roho yake.
So God is not interested in ceremony, singing, going to fellowship, reading Bible. Those things are external things.
Mungu haangalie hiyo maseremoni watu wanafanya ya kwenda kuimba, kwenda kwa kanisa siku zote.
God is looking to know what is the situation of the heart.
Mungu anataka kujua hali ya roho yako.
The true religion or true worship is the one that begins from the heart and manifests outside.
Kanisa ya kweli ama kuabudu ya kweli ni hiyo iko ndani ya roho yako na maisha yako.
And that's why the Bible talks about fruits. Say, by your fruits you shall know them.
Na ndio kwa maana Biblia inaongelea matunda ikisema kwa matunda.
And that was why when a righteous man was the leader in Israel, they will follow him. When he dies, they will go back. And begin to do the things in their heart.
Imeandikwa ya kuwa mkala mu imeandikwa ya kuwa mwaminifu alipokuwa akiongoza Israel, watu walikuwa wakimfuata.
In other words,
anapofariki watu walikuwa wanapotea na kufuata
miungu. If you say you're a believer, what is your lifestyle when you are not in fellowship?
Ni kusema wakati uko mwaminifu, hali ya maisha yako ni gani wakati hauko ndani ya mkusanyo?
What do you do in your office?
Unafanya nini ndani ya
What do you do in your bedroom?
Unafanya nini ndani ya chumba yako?
When your husband you travel from your wife, what do you do when you
Kama
travel?
Uko bwana wakati unaposafiri.
Do you carry your office girl to say meet me in Kampala? I will come and meet in Kampala. And then your wife is here.
Unaeleza wadada ndani ya ofisi yako wakufuate huko Kampala na unaacha mke wako nyumbani.
When you go to the village, what do you do?
Wakati unaenda kwa mgini unafanya maisha gani?
When you are alone, no other person is there, what do you do?
Wakati uko peke yako, hauna mtu mwingine pembeni yako, unafanya nini?
You can pretend.
Unaweza kufanya kama vile.
When we are together.
Wakati tuko pamoja.
And fellowship, you like the song and you shout.
Unajionyesha namna nyingine. Unaimba.
You know, it's a sweet song. I like the song myself.
Ni mwimbo mzuri na ninaipenda.
But the reality of calling Yesu is when you are alone in your bedroom.
Lakini reality ya Bwana Yesu ni wakati uko peke
yako. With your mobile phone.
Na simu ya kwako.
That's when we know if Kolo Yesu is there.
Ndio wakati tunajua ya kuwa Yesu iko hapo.
When you go to the internet, that's when we know whether Kolo Yesu is there.
Wakati unaenda kwa internet ndio tunajua kama Yesu
iko hapo. Because that's when we know whether the thing has entered the heart.
Ni hiyo wakati ndio tutajua ya kuwa mwangaza uliingia ndani ya roho.
Hebrews 8 says, "I will make a new covenant."
Biblia inasema ya kuwa nitafanya agano.
And that's where we want to begin.
Na ndio fasi ninataka kuanza.
This light of God has entered your heart.
Hiyo mwangaza ya Bwana imeingia ndani ya roho yako?
If the light has entered the heart.
Kama mwangaza iliingia ndani ya roho yako,
it's going to fight with darkness.
Itagombanisha giza ndani ya roho yako.
Amen. It will begin to affect your emotions, the things you desire, the things you feel.
itaanza sumbua hali yako ya kuishi ya kila siku, namna unafikiria na jinsi unafanya mambo.
There is a spirit that works in Goma.
Kunakuwa mapepo zinazotembea Goma.
It's a water spirit.
Inakuwa pepo za maji.
An example of a place where you have water spirit was among the Philistines.
Na mfano ya fasi kulikuwa pepo za maji ni kama vile kwa Wafilistin.
Their god was called Dagon.
Mungu wao alikuwa kiitwa Dagon. Alikuwa mungu wa samaki.
The upper part of Dagon was made up of, looked like a human being, but the lower part looked like a fish.
Kwa juu ukimwangalia alikuwa kama vile mtu, na chini anakuwa kama vile samaki.
And the fish was a symbol of sexuality.
Na hiyo samaki ilikuwa ikiamanisha usharati.
And sexuality means when you dress, you must expose part of your body.
Na usharati,
so attract the opposite sex.
Inaonyesha ya kuwa wakati unapovaa, lazima mafasi mbalimbali ya mwili yako ikue wazi kwa kuweza kuatire mwingine.
In fact, sexuality is in the mind.
Na usharati inakuwa ndani ya mafikiri.
Amen. The physical manifestation is a very small thing.
Ikisha
the real sexuality is in the mind.
Ni kitu kidogo sana, lakini usharati ya kweli iko ndani ya mafikiri.
It's a lifestyle.
Ni hali ya maisha.
It is the thoughts and the imagination.
Ni mafikiri na mawazo.
That is the way the Philistines worship their God.
Na ndio hivyo wa Philistine wanaabudu miungu yao.
To worship their God.
Wana vala kwa kuabudu miungu.
And I look around Goma, I see exactly the same thing.
Na ukangalia Goma mzima ni namna hiyo.
Because where I come from in Port Harcourt, we also have the same fish god.
Na
the people worship.
Mahali ninapotokea huko Port Harcourt, tunakuwa na kitu kama hiyo hiyo, watu wanaabudu samaki.
A young girl must have children for several husbands, seven men.
Na a young girl should have.
Every young girl must have children for different men. Kila different part of Nigeria.
Kila mwanamke anapaswa kuwa na mtoto wa kutoka kwa kila fasi, kila mahali, mwanaume wa kutokea kila mahali.
Marriage is not a question.
Na si lazima kuoana.
The first husband is in London. So at the end of the month,
bwana wa kwanza iko London.
To her.
Ana mtumia pesa.
The other one is in New York. At the end of the month, he sends dollar.
Na bwana mwingine iko New York, mwisho mwezi anatuma dollar.
The other one is in Milan. And every summer she will go to Milan.
Na bwana mwingine yuko huko Milan, kila wakati yote anaenda Milan
kumtoa. The other one is in Lagos.
Na mwingine yuko Nigeria.
So you see seven children, different husbands.
Na iko na watoto saba, na kila mtoto
na baba yake. In fact, she's not even sure who the father of the fourth boy is.
Na hataonyesha nani ndio baba wa
mtoto. She's not sure who the father of the children are.
Hangaike kujua bwana. Ah. Haiko sure kujua kama huyu ndio baba wa huyu mtoto.
So when the child says, "Who is my father?" I say, "Don't disturb me. I will tell you tomorrow."
Na mtoto anapouliza baba yangu ni nani, anaambia usinisumbue, utakueleza nyuma.
That is the lifestyle.
Hiyo ndio hali ya maisha.
Of the Lord.
Ya Dagon.
But God says it shall not be so amongst you.
Na Bwana anasema haifashi kuwa kama hivyo ndani.
Because you're a people of the light.
Kwa sababu mko watu wa mwangaza.
A people of the light means that you will only marry one woman or marry one man.
Na ni kusema unastahili kuolewa na bwana mmoja ama kuoa bibi mmoja.
And you will not touch that woman or man until God gives you license.
Na hauwezi gusa huyo mwanamke wala kugusana na huyo bwana kama Mungu hayakuruhusu.
But the people now, a man and a woman move in and start living together.
Lakini leo inakuwa mwanamke na mwanaume wakakutana na wanaenda kukaa mara moja pamoja.
It's called Baal worship.
Hiyo ni kuabudu Baal.
And all over Congo, that's what's happening.
Na mahali pote Congo, hiyo ndio nafikiria.
In Kinshasa?
Kinshasa.
Roma,
Buni, Beni,
Bukavu, everywhere.
Mali Poti.
And God is saying
Lagos.
Lagos, and God said the church in Goma must arise and shine.
Na Biblia na Biblia wanasema kanisa la Goma lazima lisimame na liangaze.
So you must make up your mind to be different.
Unapaswa kujitia ndani ya mafikiri yako ukue mbalimbali.
And that difference is must begin from the mind.
Na hiyo mbalimbali inaanzia ndani ya mafikiri yako.
Amen.
Amen.
So we'll be talking about the mind.
Tutaongelea mafikiri.
We'll be talking about the mind of Christ.
Tutaongelea mafikiri ya Kristo.
Because there is a mind of the Antichrist.
Na kuna kwa mafikiri ya Antichrist.
And that is to do your own thing.
Hiyo ni kufanya mambo kwa namna yako.
You dress to show your sexual appeal.
Kwa unavaa kwa kuonyesha hali yako ya usharati.
The Bible tells us that the people in the Bible who dress and did not cover themselves are people who had devil a long time.
Biblia inatuonyesha ya kuwa watu wanavaa bila kufichika mwili yao ni watu wanatembea na shetani.
The Bible says that there was one man, he was filled with demons.
Kulikuwa mtu mmoja alikuwa kijazwa na mapepo.
And lived in the tomb.
Na alikuwa kikaa ndani ya makaburi.
And he did not wear clothes.
Na hakukuwa anavaa manguo.
Because he had devils from his ancestors.
Kwa sababu alikuwa na mapepo kutokea kijamaa zake.
The new form of fashion and dressing is in the mind now.
Na hali yake ya mupia ya kuvaa ndani ya mafikiri yake.
And it is called sexuality.
Inaitwa sexuality.
Naked is the fashion.
Uchi.
And the people of God must repent from their mind.
Na watoto wa Mungu wanapaswa kuomba kutubu ndani ya mafikiri.
And their form of fashion must be opposite of that.
Na hali yao ya kuvaa inapaswa kuwa mbalimbali na hiyo.
When you wear clothes, it is to cover you.
Unapovaa ni kwa kujifunika.
And show the glory of God.
Na kuonyesha sifa ya Bwana.
Amen. It's to show the glory of God.
Kuonyesha sifa ya Bwana.
You hide their personalities until you are married, then you show it to your husband.
Unafunika umutu wako na mwili yako mpaka hapo utakapoolewa ndio utaionyesha mume wako.
Amen. The people of the world have their festivals.
Watu wa dunia wanakuwa na festival zao.
Christmas.
Noel.
Valentine's Day.
Saint Valentin.
And Valentine is now a Christian festival.
Na hiyo Saint Valentin now inakuwa fête.
You know what they call it? Singles night.
What?
Singles night. That's the new name. Single.
Imekuwa imeitwa sasa siku ya waselibatere.
And it's a time when if you don't have a wife, you come to the church to find your wife. Mm-hmm. And you find your husband.
So he said again.
I say the new festival now is singles night. That's when young girls find husband and young boys find wife.
In the church. Wanakuwa wanakamata hiyo fete ya Saint Valentine sasa wanaifanya ndani ya kanisa. Na wanasema ni hiyo usiku ndio celibataire wote atapata mke wake ama bwana yake ndani ya kanisa.
Then you have Easter.
Na kisha hapo ndio unakuwa na fete ya Pasaka.
I have different other forms of festivals in the church.
Unakuwa na mafete mbalimbali ndani ya kanisa.
They are not in the Bible. They are not in your Bible.
Isiyo kuwa ndani ya Biblia.
God did not say you should follow them.
Na Bwana anasema haupashi kuwafuata.
So you must come out from among them.
Unapasha toka ndani ya wale.
In your village, they have their own specific festival.
Ndani ya mjini yenu muna mafeti fulani fulani.
In my village, they have the New Year festival, the first of the year.
Na ndani ya mjini yetu, le premier ya kila mwaka kunakuwa feti.
And they have other things too that are peculiar to you.
Now, wanakuwa na vitu mbalimbali sasa hivi nani mmoja.
And all these things are to worship the ancestral spirit.
Na hii yote inakuwa kuabudu miungu.
So, the lifestyle of the normal African man is to worship his ancestors.
Na hali ya maisha ya mtu anayetokea Afrika ni kuabudu wa babu zake.
And that is the basis of the sorcery. That is the basis of sorcery and magic.
Na hapo ndio kunatokea magie na sorcellerie na hizo kimapepo.
Because I noticed that there's a lot of sorcery in Goma.
Kunakuwa ulozi mbalimbali Goma.
Is that true?
Yo, sio kweli?
Witchcraft, explain what sorcery.
Sorcery and witchcraft.
Kunakuwa walozi.
And it is based on fellowship with spirits.
Na inakuwa hiyo kukusanyika na mapepo.
And the church in Goma must rise above it.
Na kanisa la Goma inapashwa isimame juu ya hiyo.
In fact, you have to come out from it.
Unapasha kutoka ndani ya hiyo vitu.
But you cannot come out from it if you are worshiping the God of Goma.
Na hauwezi toka ndani ya hiyo vitu kama unaabudu miungu wa Goma.
You dress like them.
Unavala kama
you
wao.
You talk like them.
Unaongea kama
you
wao.
You think like them.
Unafikiria kama
you
wao.
You desire like them.
Unakuwa na tamaa kama wao.
But you cannot resist the gift.
Hauwezi kuwaresist hizo pepo.
Amen. You cannot resist a spirit you worship.
Hauwezi resist pepo unayoabudu.
In Judges chapter 2, God says, do not make marriages with them.
Na ndani ya kitabu ya Juge, chapitre 2, wanasema usioane nao.
If you're a young man here, or a young man you want to marry, it has to be somebody that has the spirit of God who is born again.
Na kama
kuna
kijana wa mwanamke wala mwanaume,
anataka
kuoa ama kuolewa, lazima ikue kwa mtu.
You cannot set your emotion on somebody who is worshiping a different god from you.
Hawezi fikiria kukua na mtu anayeabudu mungu mbalimbali na wewe.
And God told them they must have no other god apart from him.
Na Bwana amesema hatupashe kuwa na mungu mwingine isipokuwa yeye.
So Hebrews 12:8 says, I will put a new law inside your mind.
Na Hebrews 12:8 inasema nitatia sheria mpya ndani ya roho zako.
And if you look at what Jesus said, someone came to him and said, Lord, tell us the greatest commandment.
Na ukakumbuka utakutana kuna mtu alikuja kumuona Yesu akamwambia utueleze sheria mkubwa ni gani.
What was his answer?
Na Yesu alijibu namna gani?
Jesus told him, look inside your mind.
Na Yesu akamwambia angalia ndani ya roho yako.
You must worship the Lord from all your heart, all your mind, all your soul, all your strength.
Lazima
that is the greatest.
Umuabudu Mungu na roho yako yote na moyo wako wote na umpende kupindia vitu vyote. Hiyo ndio sheria ya kwanza.
As you are here, as the life of God.
Kama vile tala ya Bwana.
Enter your mind.
Ingia ndani ya mafikiri yako.
Is there purity in your thoughts? The things you think on a daily basis. Is there purity?
Unakuwa usafi ndani ya mafikiri yako ya siku zote.
Is it transparent?
Iko yenye waziwazi.
Is there any hypocrisy?
Kunakuwa ndani unafiki?
Is there any pride?
Eske kunakuwa ndani majivuno?
Is there any strife and contention and competition?
Kunakuwa kupiganishwa ndani ya roho yako?
You want to be the richest person in Goma.
Unataka kuwa mtajiri wa kwanza ndani ya mjini wa Goma?
You want to be the prettiest girl in Goma.
Unataka kuwa msika wa kiana kushindia wengine wote Goma?
You are competing with the people of the world.
Unafanya competition na watu wa dunia.
You want to dress more than them.
Unataka kuvaa kuwashindia.
You want to show that you are a chic young girl.
Unataka kuonyesha ya
kuwa city girl,
wewe
city
ndio kijana nzuri kushindia wengine.
Amen. And I see there's a new fashion now in town.
Na kunakuwa style ya mupya ndani ya ville.
Young men, they now wear bracelets.
Na vijana wanakuwa wanavala bracelet.
And they have necklace.
Na wanavala chain kushingo.
In fact, some rascal ones even open their ear and they're wearing something.
Na kuna wengine walikuwa wakivala biju kwa visikio.
I'm talking about inside the church.
Ninaongea ndani ya kanisa.
Then their body is now a studio.
Na mwili yao inakuwa studio.
Their body now a studio.
Inakuwa studio.
Artwork.
Wanatia matatuage.
On their hands.
Kwa mikono.
They are putting cross on their ears.
Wanatia msalaba kwa shingo kule.
They are advertising Christ on their nerves.
Wanafanya publicity ya Yesu Kristo kwa mwili zao.
But the Bible says you should not make any mark in your body.
Lakini Biblia nasema hawezi kutia halama fulani kwa mwili yako.
And some of the people in fellowship, they they are afraid to do it, but inside their heart they already have their mark.
Na kuna watu ndani ya kanisa wanaogopa kufanya hiyo vitu, lakini ndani ya roho yao wameifanya tayari.
I would like to say praise the Lord.
Nilikuwa nawaza mtasema Bwana asifiwe.
You are wishing, I wish I can do it. I cannot because
natamani niifanye lakini sina jinsi ya kuifanya.
That means you have already done it.
Nikusema umewahi kuifanya tayari.
If inside your heart you are wishing.
Kama ndani ya roho yako unaitaka.
It is a thought in the mind that you have accepted.
Uko ka mafikiri ndani ya akili yako umeitika.
It means you have done it.
Nikusema umewahi kuifanya.
Amen. God is bringing his light into the mind.
Bwana analeta tala yake ndani ya mafikiri.
So if you look at the woman and you lost after her in your heart.
Ukaangalia mwanamke na unamtamani ndani ya moyo wako. Ama mwanaume.
You have not gone to talk to the person, but already in your mind you already involved in the activity.
Hauiongea na mtu lakini ndani ya roho yako umekwisha kuanza.
So the standard of light is very high.
Ni kusema hali ya maisha ya mtu iko juu sana.
That's why God says your ways are different from my ways.
Ndio kwa maana Bwana anasema njia zako ziko mbalimbali na njia zangu.
In the New Testament,
ndani ya Agano Jipya,
you make an offering by the thought in your mind. That is the offering.
Unatoa sadaka kwa mafikiri ndani mwako. Hiyo ndio sadaka.
By the emotion in your heart. That is the offering.
Hiyo vitu unavyosikia ndani ya roho yako, hiyo ndio matoleo.
In the Old Testament, it was not so.
Ndani ya Agano la Kale haikuwa hivyo.
You have to physically bring the offering physically.
Unapaswa kuleta matoleo yako ya kimwili.
But in the New Testament it is higher than that. It is your thought.
Lakini ndani ya Nuevo Testamento inakuwa juu zaidi ya kushindia hapo. Inakuwa mafikiri zako.
In the Old Testament you have to physically use stone to build an altar. But in the New it is the decision you make in your heart that is the altar.
Na wakati ya Agano la Kale ilikuwa kwa kutia fasi ya kutolea sacrifice, unajenga na majiwe alafu unatoa sacrifice. Lakini ndani ya Agano Jipya ni hiyo mambo unayosema, agano unayo maangazimao unazo kamata, ndio fasi yako ya kutolea sacrifice.
So in the New Testament it is who you are.
Ndani ya Agano
that
Jipya
is worship.
Ni hiyo umutu uko nao ndio kuabudu Mungu.
It is not what you do.
Haiko unayofanya.
Amen.
Amen.
So in the New Testament every day is offering time.
Na ndani ya Agano Jipya kila siku iko wakati ya matoleo.
Your heart is always before God bringing an offering.
Roho yako iko wakati yote mbele ya Bwana kwa kuleta matoleo.
If the offering is right, God will not accept it.
Na matoleo yako ikikuwa nzuri Bwana ataitika.
Like Cain, he brought an offering, God didn't accept it.
Kama vile
it's not right. It's not right.
If the offering is not right, God will not accept it.
Kama matoleo yako haiko nzuri, Bwana hata itika. Sometimes we feel because we have brought an offering, God must accept it.
Sorry.
Sometimes we feel that God must accept our offering.
Wakati ingine tunafikiria kuwa Bwana Mungu anapaswa kuitika matoleo yetu wakati yoyote tunapoileta.
And he says, if I bring my offering with strife in my heart.
Lakini kama ninaleta matoleo yangu na nikikuwa na manunguniko ndani ya
roho. I am singing kolo Yesu but my mind is not happy with my that.
Niko naimba kolo Yesu lakini mafikiri yangu haifurahi.
Jesus said there's no kolo Yesu now. Just give it. Go to grass and settle with him before you come and bring your kolo Yesu.
Yesu anasema
amen.
Haiko wakati ya kutoa matoleo, iache pembeni. Wende kwanza utengeneza mwenzako ndio utakuja kuleta matoleo.
If I offend my wife, I should take her to the shop. You say, honey, let's go shopping. You should go and apologize to your wife and make right.
Nikamkosea mke wangu, sitakuja nimbembeleze nimweleze twende kwenye magazini muuzie kitu fulani. Hiyo sio kuomba huruma, napaswa kwanza kuomba huruma mbele yao.
It's not to buy gifts.
Haiko kwa kununua makado.
It is to make things right with the heart.
Ni kwa kutengeneza mambo ndani ya roho.
In other words, the New Testament Christianity is a heart life.
Ni kusema kwa hali ingine, Agano Jipya ni hali ya roho ya mtu.
The things that happen in my heart is my way of life. That's what
mambo inayopitika ndani ya roho yangu, hiyo ndio
So God says, I will put my law in the inward part.
Bwana anasema atatia sheria yake ndani ya roho yako.
In the Leviticus there is an offering called the burnt offering.
Dans Levitique, kuko offrande mwa wanaita offrande ya kulunguzwa.
There's another one called peace offering.
Ingine wanaita offrande ya amani.
Those two kinds of offering.
Iyo matoleo mbili.
You bring the animal and you cut it.
Unaleta nyama na unaikata.
And you take the fat.
Na unakamata hiyo fasi ya mafuta.
And you take all the sensitive organs, the kidney and the liver, you bring.
Unakamata hiyo matumbutumbu ya ndani unaipeleka.
That means there is nothing hidden. All the intimate parts.
Hakuna kitu yenye kufichama. Hiyo vitu yote ya ndani ndio inapelekwa kwa Bwana.
It is different from sin offering.
Inakuwa mbalimbali na matoleo.
Where you say, God, I sin against you, please forgive me.
Inayokuwa unakosea Bwana, unamweleza Bwana nimekukosea.
Or you trespass against your brother, you say, please brother, forgive me.
Ama
for what I've done.
Umekorogana na ndugu yako na unamwelezea ndugu unisamehe kwa hiyo niliyokufanya.
Those two types of offering are different.
Hiyo matoleo mbili iko mbalimbali.
But God is looking for a higher offering from us.
Bwana iko natafuta matoleo ya juu zaidi kutoka kwetu.
It is the offering of the inward man.
Ni hiyo matoleo ya mtu wa ndani.
And the inward man is the real man.
Na hiyo umtu wa ndani ndio umtu wa kweli.
He said, these people worship me with their lips.
Bwana
anasema, if I will.
Hao watu wananiabudu kwa kinywa yao, lakini roho yao iko mbali sana na mimi.
And God is speaking to the church in Goma.
Bwana anaongelea kanisa ya Goma.
That your worship must not be with the lips only.
Ya kuwa kuabudu yako haiwezi kuwa ya kinywa tu.
Good singing,
mafikiri mzuri,
beautiful songs,
mimbo nzuri,
dancing,
kucheza,
give God money,
kupatia Mungu pesa,
but he's asking for the inward man.
Lakini anatafuta kuangalia umutu wako wa ndani.
You say, your thoughts,
mafikiri
is what I want you to worship with.
Ndio Bwana anataka umuabudu naye.
Your thoughts must be fixed only on me.
Na fikiri yako inapaswa kuniangalia mimi peke yangu.
My your desire is what I'm after.
Ma tamaa zako ndio Bwana anaangalia.
What do you desire?
Unatamania nini?
If you desire evil.
Kama unatamania zambi.
I cannot come near you.
Siwezi kuwa pembeni yako.
Because I'm of purer eyes than to behold evil.
Kwa sababu mimi niko mtakatifu sana kwa kuangalia mabaya.
So God is looking at the state of your emotions.
Mungu anaangalia hali ya mapenzi yako.
He's looking at the state of your will, of your thought.
Anaangalia mapenzi yako.
So that's what he says, you have to bring a peace offering. It's called peace offering.
Ndio kwa maana lazima ulete matoleo ya amani.
It is an offering you bring to God, not because you have sinned, but because you have not sinned, but you love God so much that you bring all the intimate part of your heart and you give it.
Ndio matoleo ya kusema sio kwa sababu umefanya dhambi ndio nakuja kujitoa kwa Mungu. Lakini kwa sababu uko na utakatifu, alafu unaleta umutu wako mbele ya Mungu.
God is saying, my son, give me your heart.
Bwana anasema mtoto wangu nipatie roho yako.
Are you willing to give God your heart?
Eske unaweza kuwa na tamaa ya kumpatia Mungu roho yako?
I'm giving you my thoughts.
Ninakupatia mafikiri yangu.
No evil thought will go through.
Sio mafikiri ya mbaya.
The psalmist says, I have made a covenant with my eyes that I will not behold.
Ndani ya Psalm imeandikwa ya kuwa nimemwambia Bwana mimi sitasimamisha macho yangu kwa mambo mabaya.
God says that the virtuous woman has made a covenant with her mouth that she will only speak kind words.
Ya kuwa mtu mzuri amefanya agano na kinywa yake ya kuwa atasema mambo mazuri peke yake.
See, the law of life is in her lips.
Na sheria ya Bwana iko kwa kinywa yake.
And that is what I hear God speaking of.
Na ndio ninasikia Bwana iko ananieleza leo.
That's what the Bible means by righteous.
Na hiyo ndio Biblia inaita ukamilifu.
Uprightness.
Utakatifu.
Loving purity.
Upendo ya ukweli.
Loving what is right.
Kupenda hiyo inayokuwa kamilifu.
Rejecting everything that is dark.
Na kutupilia yote inayokuwa ya giza.
The devil receives life from sadness, pain, sorrow, disease, That is that way.
Shetani anapata maisha kupitia masusi, maingietude, na hiyo vitu ya giza giza.
God gets life when you are happy.
Na Bwana anapata maisha wakati wewe unafurahi.
God gets life when you are pure.
Wakati uko mtakatifu.
When there is no complication with your life.
Wakati hakuna mambo ya complicate ndani ya maisha
yako. He calls it light.
Anaita mwangaza.
It is opposite of darkness.
Ina pishana na giza.
Nobody is sure of your testimony in fellowship.
Hakuna mtu mwenye iko sure na témoignage yako ndani ya
mkutano. You say something that you do not really mean.
Unasema kitu lakini sio hiyo ndio yuko ndani ya roho.
It is called darkness.
Hiyo ni giza.
And God is calling the church in Goma to rise above the darkness.
Na Bwana anaita kanisa ya Goma iondoke ndani ya hiyo.
We come out from our villages.
Tutoke ndani ya makulture yetu na matradition.
And that the testimony of our life will be righteous.
Na ushuhuda ya maisha yetu itakuwa ya ukamilifu. Itakuwa mwangaza.
If they mention your name in the office, they say, we know that man.
Wakisema jina yako, watu wanasema tunamjua huyo.
He is a different personality.
Ni mtu mbalimbali.
If they mention your name in your family, they say, that one, we know him.
Wakisema jina yako ndani ya jamaa, watu wanasema huyo tunamjua. Ni mkamilifu.
We must have a testimony of life.
Lazima tukue na ushuhuda ya mwangaza.
A testimony that comes from the heart.
Hiyo ushuhuda inatokea ndani ya roho.
That is true Christianity. And that is the testimony he is asking. A life that is not complicated.
Maisha isiyokuwa complicated.
A life that is simple.
Maisha inayokuwa simple.
And is fixed on pleasing God.
Inayosimamishwa kwa kumfurahisha Mungu.
So wherever you are, in whatever condition, you have just one purpose.
Mahali pote unapokuwa na hali yote unayokuwa ndani ni kwa kumfurahisha Bwana.
Jesus had that testimony.
Na Yesu alikuwa na hiyo ushuhuda.
He says, my will is to, he says, my meat is to do the will of God and to complete.
Na alikuwa akisema kazi yangu ni kufanya mapenzi ya Bwana na kuimaliza.
The purpose of my life is to do the will of God.
Maisha yangu ni kufanya mapenzi ya Mungu.
He says, not that the men will come and say, Lord, Lord, Lord. We in Goma, I went to Kinshasa, I went to Kampala. He said, no, no, it is those that do the will of God.
Biblia nasema, kuna watu watakuja, watamuita Bwana na kumwambia, sisi tulifanya hivi juu yako. Lakini Bwana nasema, ni wale wenye kutii neno la Mungu ndio watamfurahisha.
The goal of our life is to be to please God.
Maisha yetu inapasha kuwa kwa kumfurahisha Bwana.
Praise the Lord.
Bwana asifiwe.
So I would like us to just bow our heads to pray.
Ningeomba tushushe kichwa chini na tuombe.
To speak to God.
Tuongeleshe Bwana.
To touch our hearts.
Aguse roho zetu.
To put His law. The law of life. The law of light in the inward part.
Atie sheria yake ndani ya umutu wa ndani wetu.
That our response, our relationship with God will be from within our soul.
Na urafiki wetu na Bwana itakuwa ya kutokea ndani ya moyo.
That what we see outside is exactly what is inside.
Na hiyo tutakayoona nje ikue hiyo hiyo tunayokuwa nayo ndani. Tuombe.
Let us ask God to give us a testimony of righteousness.
Tuombe Bwana tupatie ushuhuda ya ukamilifu.
That our lifestyle will be light.
Maisha yetu ikue kama vile mwangaza.
No darkness. No hypocrisy.
Isikue giza na isikue unafiki.
That we do not join ourselves with the gods of the people of the world.
Atuta kusanyika na watu wa dunia.
Our lifestyle will be to glorify God in everything we do.
Hali ya maisha yetu itakuwa kama vile Bwana anayoipenda kwa yote tunayofanya. Let's go.
psalmist says, create in me a clean heart.
David alikuwa akisema unipatie roho mpya.
Let there be truth in the inward part.
Wache ndani mwangu mkuwe ukweli.
So you dwell with him that is of a broken and of a contrite heart. Psalm says the sacrifice of God is a broken and a contrite heart.
Biblia inasema ya kuwa matoleo ya kutoa kwa Bwana ni hiyo roho yenye kunungunika kwa ajili ya mambo mabaya.
Father, we thank you for this evening speaking to us about righteousness in our hearts.
Tunapiga asante Bwana kwa kutuongelesha mambo inayoangalia ukamilifu.
A lifestyle of righteousness.
Maisha ya ukamilifu.
A lifestyle of light.
Maisha ya mwangaza na kutembea ndani ya mwangaza.
A testimony of purity.
Ushuhuda wa utakatifu.
A testimony of sanctification and consecration.
Ushuhuda ya kujitolea na kujitakasa.
Of doing your will.
Kufanya mapenzi yako.
Of pleasing you in our life.
Kwa kufurahisha ndani ya maisha.
Of bringing our hearts as an offering to you.
Kuleta roho zetu kama vile matoleo kwa.
The psalmist says, let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable before you.
Na imeandikwa ya kuwa mafikiri ya ndani mwangu itikiwe kwako.
Create in us a clean heart that the meditations of our heart will be always pleasing before you.
Bwana utufanye kuwa roho zetu na mafikiri ndani zetu zikuwe ya kukufurahisha.
Help us to make it our lifestyle.
Na ifanye kuwa maisha yetu ya siku.
That our emotions will always be clean.
Na emosyo yetu ikuwe takatifu.
Our desires will always be pure.
Na tamaa zetu zikuwe
takatifu. Our will always be submitted.
Mapenzi yetu ikuwe yenye
kukuwe. Grant us strength in our will. Help us to be overcomers.
To
be overcomers in our hearts.
And
we will do always those things
that
we do. Write your love in our hearts. Make the table of our hearts. Make our hearts your table, a place where you will write your covenant. Grant us a revelation of who you are in our hearts. Grant us to be a people that know you from our hearts. Show us who you are in our hearts. As we show you who we are in our hearts. We will be a people that relate to you in the inward part. That the sacrifices we bring will be the sacrifice of a contract. Make us to be a people that dwell in that place. That our life will be an offering to you. Blessed be your name.
Jina lako libarikiwe.
In Jesus' name.
Katika jina la Yesu.
Amen.
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 Thank you.